This is an MUT Radio podcast.
Yes, the time is exactly 14 minutes after 1. It's exactly just turned to 15 minutes after 2 p.m. right here on MUT Radio. This is the Hangout to Drive Your Campus in with myself, Fumvelo Wakahatebe. Yes, this is the only way to drive home. And I promised you, that and Jogunniga, Utsaila ICU and UTJ Mapori Sabeti Manzi Day featuring Masterpiece, YVK and CKRSA and a lot of artists that are there. So, I think we're going to talk about something right now that is somehow related to Ukuba Manzinte Ukjulu Uganje, because I told you, Guti, we do have an interview today with aerobic instructor, coach Uwanda Boyce Tole, who's going to be joining us in studio. And the time has finally arrived. He's here in studio. He's going to be telling us about some aerobics and Zegayo La Payana, La Emangosuthu University of Technology at Student Center Floor 1 and Zega. Monday to Thursday from 4 to 6 and on Friday from 1 to 2, if I'm correct. But yeah, I'm just going to give all of the stage to you now, Coach Uwanda Boyce Tole. Thank you for joining us on MUT Radio.
So what I'm saying is, I'm going to MUT. Nabasebenzi, ngibonga kakhulu ithuba ukuthi ngibe nawe namhlanje uchaza ngama-aerobics. Okuyinto e-right kakhulu for umuntu. Ngiyabonga kakhulu.
Yes. So just in case umuntu ongaunderstand, khona umuntu ongaunderstand this word aerobics, so ngamchazela ukuthi kusuke kwenzakalani lapha.
Ama aerobics mangizokha phezulu njengengiye deep. It's way by usenza ama exercises sihlanganise nomculo. Ehhe. You know, dala sasinomqondo ukuthi ama aerobics izinto zabelungu. Simple because kwakusetshenziswa umculo lo waphesheya. Ukuhambeni kwesikhathi sawuthatha ama aerobics sawafaka elokishini, sasebenzisa umculo esiwujwayele njenga umculo wegqomu. Manje sasebenzisa sometimes i afro house, sometimes ama piano, kanjalo. Yabo.
Okay, thank you very much for that answer. So I think the most important question to ask is, what maybe inspired these classes for you to start these classes right here at MUT?
Hey, mfethu, in the dialogue with kube khona ama classes la MUT, ngiqale ngibonga abaphathi bethu, uMam Dean, na sports na yonke ukuthi baletha ama aerobics la ukuze abantu behlezi be healthy, nama students ahlezi nje ibhakara up. Hey, right, you understand?
Yes.
Yabo, mfethu lokho kusiza ukuthi even if umsebenzi mfethu awuloku shama sick leave because you are fit, mfethu, yabo, ufit. Ama aerobics akusiza ukuthi uhlezi ufit ngaso sonke isikhathi, and it reduces stress because umsebenzi stressful and nokufunda ku stressful. Yabo.
Yes, it is beautiful. So vele ngiphendulela nje impendulo yami, and ngathi ngisazokubuza yona ukuthi amapha ama benefits nje okwenza wona ama aerobics, but I think you can add on that.
Mfethu, amanye ama benefits akho ama benefits maningi kakhulu, yabo. Tona ilokhuzana your body toning, your flexibility, ne heart rate ukuthi inhliziyo ishaye kahle ibe healthy, nanokuthi mfethu ulala uthi ja ulale kahle uphumule mfethu, yabo. Nanokuthi ushaye i weight loss, uyakwazi futhi uku maintain ngoba phela mfethu asingi abantu abaye nganxanye bengemanzi. Khona umuntu ofuna ofika ejimini emncane ngomzimba athi hey coach ngifuna ukuthi ngithi ukugena kancane, yabo. Khona omunye othi hey coach ngifuna uku maintain, angifuna ukuluza weight, bese khona othi coach ngifuna mina ukuluza weight. So sikulokhuza konke mfethu, sikukhava konke kuma aerobics because kuma aerobics khona i conditioning whereby you conditioner umzimba, we are maintainer or we are builder, we are build umzimba. Bese kuba khona i cutter box, yabo. Bese kuba khona i high low aerobic. Lokho kwenza ukuthi sometimes uluze i weights kakhulu lokho. Bese kuba khona i step nakhona uyawuluza umzimba, uyayiluza i weights, yabo. Injalo mfethu.
Thank you very much for the beautiful answer. So I will just admit that I was there last year, I think, I don't know when, it was around December or November, but I was there. I attended one class. Yes, I remember. But where I'm getting at right now is, what inspired you to come back to these classes? Any positive feedback that you got maybe from staff and students that made you say, no, we want to come back again for 2025?
Yabona mfethu, ngizokhuluma nje iqiniso ngendlela abawathande ngama aerobics. Yazi mfethu, even ngo December, ngitshethi ngo December bebe last gym. about December 16. Before 16 nje abantu bebe gym mfethu indlela abathanda ngayo
sekuvaliwe
sekuvaliwe yabanga ngoba mfethu siyaqala ngo 2 weeks kwase kugcwele sekugcwele lapha minus 1 indlela abantu abathanda ngayo namke ngigququzele ngiyazi ukuthi okay namanje nge MUT and yabona manje ziyokhala
there are people and they are excited to do this
exactly futhi abantu abakulindile abantu abakhombisa uthando and abantu abarespectable bebadala mfethu yabo.
Mm. So is there any specific way that students or staff can sign up for these aerobics, or you can just go a student center and just attend?
Mfethu si imahala. Ngicela bafike mfethu sikhona o Monday ngo 4, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday ngo 1. It's free of charge. Ngicela beze bakwethu maningi ama benefits ama aerobics.
Thank you very much. So is there any advice you would give someone maybe who's a little bit reluctant, uyacabanga ukuya maybe ukuthi uthangaye ngizobenefit up, hey, iphi advice ongamnika ukuthi no come?
Ngithi mfethu akeza uzobona. Number one, ama aerobics amnandi mfethu, amnandi ama aerobics. It's because of fit nokuthi uya gym, you understand? And the man sebenza is a group kanje brani yabo abantu engiqale nabo last year,
yes,
bazoma phambili. Yabo ibona manje sebezo
motivate because they are used to this thing.
Exactly. Ibona sebezo motivator ke manje laba bafikayo. Yabo sibambene kanje ngathi singani zandawonye. Even nami ngenza show ukuthi ake kho omkhulu kunabangi ngezinga, but songe just like family. Then there is a soji mfethu.
Oh, so is there any precautions maybe umuntu mhlambi ogulayo maybe niwathathaye just to assist them? No man manike like ama exercise a little bit lighter.
Yeah. Yabo nje umuntu mangiqala ngijima isi class ngikubuza ukuthi ukhona nokhulelo. Ukhona none BP, ukhona noma injuries because kubalekile mfethu ukuthi ubuze ungamani ufake exercise kumuntu kanti umuntu unenkinga yedolo. Yabo because kahle kahle sizile kuzobulala abantu sophilisa. Yabo ngimnika ama exercise angafani nalawa abanye. You understand?
Okay.
So that naye ezokwazi ukujima. Yabo. Uma ubona ukuthi umuntu ugula kakhulu therefore angathi angahamba kudokotela asithole incwadi emgunyaza ukuthi akeze eklasini because asikho qualified for medicine. Asikho qualified.
Yes. Okay, thank you. So I'm sure maybe you do amanye ama classes outside of MUT. Maybe people can call you. So just for someone who is maybe outside MUT, who is not a student, who is not a staff, maybe no contacts kanje.
Engangikontakta inambeni yami ethi 061-465-9333. Yeah.
So can you repeat it one more time?
It's 061
yes
465-9333.
Yeah, so thank you very much. And I'm sure they'll be calling befuna ukuza ukuthi ngingenza kanjani, ngenza kanjani ukuthi mina I'm not a student at MUT, I'm not a staff, but I want to attend lama classes. Maybe bangakuthola eceleni, maybe.
Ya bangangithola nje eceleni. Vele kukhona ngijimise endaweni eziningi.
Oh.
Ngijimise endaweni eziningi. Nomuntu mayifuna nje ngijimise nje eceleni mhlambe ngize la endaweni comfortable thinga singajimela khona ngafike ngimuthi ngijimise.
Oh, thank you very much for joining us, Coach Wanda, right here on MUT Radio.
This is an MUT Radio podcast.